girl. Please tell me your name. I'm the magic girl. Nilikona jana unapotoka shuleni, nikajipromise nikikona tena itakuwa deni. Haikutosha nikakona ikakuwa deni. Leo nimekona sitatoshika, nitatimiza, nitakueleza. Hey yo girl, I'm in my dream, nakulota sana. I'm in my dream, nakuona sana. Itakwendana, itakubeba, tutaongea, tutabifanya, tutamuzala, atakumala. Hello girl, minapenda kuwa baba, tena niko gentleman. Hello girl, minapenda kuwa baba, tena niko gentleman. Niko gentleman. Tusiona tafamine. Baby, baby, wewe ni wangu. Baby, baby, shay. Hello girl, minapenda kuwa baba, tena niko gentleman. Hello girl, minapenda kuwa baba, tena niko gentleman. Niko gentleman.